Jenti weramite mitu yatu tsopano ndi mitu yatu yoweramitsidwa ndi mitima yatu yoweramitsidwa pamaso pa Mulungu kutsekera kwa msonkhano waukulu chisangalalo chimene ife takhala nacho pano ndipo zungulira mawu a Ambuye. Ine ndikudabwa usiku uno ngati mitima yathu sikungophulika ndi china chake chochokera kwa Mulungu. Ngati izo zili, tiye ndingokwezera mwamba manja athu kwa Iye ndi kunena kungoti, ili ndi pempho langa Ambuye, inu mukudziwa. Atati athu akumwamba, muyang'ane pansi pano pa manja athu. Manja amenewo ali mmwamba, zikutanthauza kuti ife tikupereka zonse zathu kwa Inu. Inu mukudziwa zomwe ife tikuzisowa Atate. Ndipo ife tikupemphera kuti Inu mupereke zosowa zathu. Nthawi zina zimene timafuna zimakhala zambiri kuposa zosowa zathu. Koma Atate, Inu mumapereka zosowa zathu chifukwa ife tikhoza kupempha izo ndi chikhulupiriro. Inu munalonjeza kuti Inu mukanadzachita izo. Mu dzina la Yesu Kristu ine ndikupempha izi. Amen. Amen. Tsopano inu mukhale pansi. Kwa mbale mo ndi Mulungu mo, mbale Brown ndi wake, mbale Lyle, mbale Putiel ndi anthu onse abwino awo pano ampingo, ma trustee, ma dikoni, chilichonse chimene iwo angakhale ali. Ine ndithu ndi wothokoza kwambiri chifukwa cha mwayi uwu komanso nthawi yabwino yomwe ndakhala nayo kuno. Oyambitsa opambana awa omwe anabwera kuno zaka zapitazo ali ndi ziduswa za mapepala pansi pa nsapato zawo. Ndipo apereka kuyesetsa kodzipereka kosadzikonda kuti abweretse malo opembedzera awa kuno ndi anthu awa. Ine ndikuganiza Shreveport ili ndi ngongole kwambiri kwa amuna monga Jack Moore ndi anthu ngati awa kuno. Khama losatopa ndi losadzikonda iwo ayesetsa kuti akhazikitse malo omwe kuwala kwa Mulungu ndi moyo wa Mulungu zingakhoze kupita kwa anthu omwe ali amuna oyendayenda ndi akazi omwe angabwere ndi kudzasangalala ndi misonkhano. Mulole iwo uyime nthawi yayitali mpaka kukudza kwa Ambuye Yesu, mpaka Iye atathana nawo iwo. Ndipo ndasangalala nawo kwambiri osonkhana kuyankhira kwanu kwabwino ku utumiki, ku mauthenga ndi zinthu zazikulu zimene Mulungu watichitira ife. Izo ndi zopambana malire basi. Ndipo ife sitidzadziwa konse tanthauzo lake kufikira ife tikadzawolokera kutsidya linalo, chifukwa mbewu yabzalidwa imene idzabwere ku moyo mmasiku a mtsogolo mwathu. Ndipo ambiri achiritsidwa mwina mwake pa mphindi ino sakudziwa kanthu za izo. Pakapita kanthawi inu mudzapeza kuti izo zapita. Ndipo ife timazipeza izo mochuluka kwambiri. Izo si basi zimene inu mumaziona zikuchitika. Inu simumadziwa zimene ziti zidzachitike, zimene ziti zidzachitike ngati zotsatira za izo. Ndipo ine ndikudalira kuti apo sipakhala anthu ofowoka omwe adzachoke pa msonkhano uno. Koma amene ali nacho chikhulupiriro chokwanira kudziwa kuti ntchito yagwirika ndipo akhala bwino. Kwa iwo amene anakwezera manja awo kwa Khristu kufuna ubatizo wa Mzimu Woyera ndi zinthu zambiri ndi ntchito zachisomo zimene inu mumafuna kuti Mulungu agwire ntchito ndi inu, ine ndikungodalira kuti mmodzi aliyense wa inu adzadzazidwa ndi Mzimu Woyera aliyense. Musayiwale uthenga wanga pa chizindikiro. Inu muyenera kukhala ndi chimenecho. Kumbukirani, muzionetsera chizindikiro. Tsopano ife tiyenera kunyamuka mwansanga kupita ku Arizona ndi Yuma ndi Phoenix. Ndipo kenako ife tidzakhala tikubwerera kudutsa kumwera kuno. Ine basi sindikudziwa za dongosolo la ulendowo basi chimene iwo uli. Koma ife tidzakhala kuno, ine ndikuganiza ndi kumusi kwa Louisiana aponso chapa fupifupi mu February, kwina kwake kuno mu Louisiana ndi Dallas, ndipo mpaka ku uko mu Georgia kumusi uko cha uko. Ndipo kenako ku Florida. Ndiyeno ife tikuyenera kupita ku Europe tikadzachoka kumeneko mpaka June. Ndiyeno ife tidzabwereranso kuno kudutsa mu July ndipo mpaka mkati mwa August. Ndipo kenako kudzabwereranso kumusi uko kupansi kwa dziko lapansi ku South America, osati South America, South Africa. Ndipo pa tsiku lachiwiri la September la 1964 akubwerayi ambuye akalola ife tidzakayambira mu Durban, South Africa. Kumene ife tinawaona anthu 30,000 akubwera kwa ambuye pa nthawi imodzi. Mbale Julius Stasgrave wakhala apa anali pa msonkhanowo pa nthawi imeneyo. Ine ndikuganiza uko nkulondola. Ndipo ine ndikuganiza mbale Julius anamuimitsa. Mwamuna yemwe analemba buku la Nene Liyachezera South Africa. Ine nda mulongo Stasgrave mosakayika ali pano pena pake. Ine sindingathe basi kumuona iye. Eya, inde. Tsopano ine ndikutero. Ndipo Ana, ine ndikukumbukira zaka zingapo zapitazo Minneapolis. Iwo anali ana angono kwambiri. Tsopano ine ndimachita kuyang'ana chokweza kwa iwo. Iwo ndi nyamata wankulu kwambiri ndi mtsikana wankulu. Mulongo Stasgrave kuno osatikali kwambiri. Yemwe kwenikweni anali ndi mtima wanga ukuzungulira zungulira. Mayi wachichepere. Iye anataya mwana wake. Ndipo ambuye anali anaona kuti ndikoyenera kuti amutengepo iye. Ndipo iye anandiyitana ine, ndipo iye ankafuna. Iwo anali woti andiulutsira ine kupita ku Germany. Ndipo adokotala anali achifundo kwambiri kuti amadikirira. Anamusiya mwanayo atagona pamenepo. Kamwana kakang'onoko kanangofa mwadzidzidzi. Kantsikana kakang'ono kokoma konenepa. Ndipo mlongo Stasgrave anali atataya amayi ake. Ndipo iye anali osweka kwenikweni. Mwana ameneyu ndi Tudi anali atamugonjetseratu iye. Ndipo iye anafika pa foni mtunda wa utali kuchokera ku Germany. Ndipo ankafuna ndiuluke wa kumeneko. Ndipo ine ndinati mulongo Stasgrave iye anavomeleza chikhulupiriro chake kuti amakhulupirira kuti Ambuye Yesu ananditumai ine ku ntchito mu masiku otsiriza. Ndipo basi umboni wokhulupirika umene palibe amene akanakhoza kuupereka. Ndipo iye amatanthauza izo ndi mtima wake wonse. Iye anali atawaona Ambuye Mulungu akuchita zinthu zonga zoterozo, kuukitsa akufa iwo atafa. Kuma inu mukuona iweyo kwenikweni mochuluka monga ine, momwe ukanakhala ulemerero bwanji kwa Mulungu mu Germany ndi chilichonse. Ngati ine ndikanakhoza kuchita zimenezo, mwini wanga ine ndikanakhoza kuchita izo. Kuma chinthu choyamba, ife sitiyenera kupita mpaka titadziwa zomwe tikupitirazo. Chotero ndinatuluka ndikukapemphera. Ndipo ine ndikuganiza iye anakhala pa foni kwa kanthawi kudutsa usiku onse. Ndipo tsiku lotsatira ine ndinabwerako panalibe kalikonse. Kachiwiri Meda anati, mkazi wanga anati, mulongo Stasgrave anayimba kawiri mawu aliwonse ochokera kwa Ambuye pano. Ine ndinati palibepo kalikonse. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndinachokapo kukapemphera kachiwiri. Ine ndinali mkhalango usiku umenewo. Ndiye ndithudi kamwanako kamayenera kusamaliridwa. Ndiyeno pamene ine ndinali kubwera mkati, Ambuye Yesu masomphenya anadzafika atayima patsogolo panga. Ndipo ine ndinamva liwu lake akuti, usadzudzule izo. Iro ndi dzanja la Ambuye. Chotero ine ndinadziwa pamenepo kuti Mulungu pachifukwa china wamutengera mwana wawo ku ulemerero. Ndipo ndithudi izo zinali motsutsana ndi chifuniro cha Ambuye kuti ine ndinene chilichonse chotsutsana ndi icho. Ndipo kenako ine ndinaganiza chabwino icho chikhala chokhumudwitsa kwambiri. Koma chinthu chimodzi chimene ine ndinachita, ine ndinasamalitsa za Ambuye. Ine ndinachita zimene iye anandiuza ine. Kuno osati kale kwambiri, ine ndinalandira kalata kuchokera kwa mtumiki kumeneko. Ndipo iye anali atapanga maneno za utumiki enanso. Iye anati mmodzi. Ndipo iye anali ine ndikuganiza, iye mwina mwake anali wa chilutera cha Chigermane. Ine sindikudziwa. Koma iye anati pali chinthu chimodzi chimene ine ndingakhoze kusilira za mbali Branham. Pamene kutengeka konse kumachitika, iye anakhala osasunthika kufikira iye atapeza lingaliro lomveka bwino lochokera kwa Mulungu. Ndiye iye anadziwa chimene iye anali kuchita. Ndipo ndiyo njira yokhayo imene iwe ungachitire zinthu zimenezo, ndikumva poyamba kuchokera kwa Ambuye. Pamene iye akunena, ngati iye atandiuza ine usiku uno kuti ndipite kumeneko ndikukamdzutsa kuchokera m'manda amenewo President Kennedy, ine ndingayitanitse dziko lonse kuti libwere lidzaonerere izo zikuchitika pakuti ine ndingakhale ndiri ndi pakuti atero ambuye mukuona tsopano koma ine ndinganene bwanji pakuti atero ambuye mpaka ambuye atanena chomwecho mukuona mukuona nthawi zambiri anthu amakhala kuti atengeka ndipo amakakhala pansi pa zokhutitsa ndi zinthu monga choncho ndi zopambana zomwe malingaliro awo angaganize izo nthawi zonse sizimakhala zoona muzidikira kufikira iye atakuwuzani inu ndipo inu nkumadziwa izo zikatero inu mwapeza ndendende inu simumayenera kuti muzichita kupenekera za izo iye wakuwuzani kale inu ndi pakuti atero ambuye ndiye iye wakuwuzani inu ndiye inu mukhoza kupita kukanena zimene iye wanena kufikira pamenepo inu mukhoza kupita ndi kukachita chilichonse chimene inu mungathe kukachita zimene inu mungathe inu eni koma inu simungakhale otsimikiza mpaka Mulungu atanena chomwecho zikatero mukhala otsimikizika pa tepi ya nthawi yanji inu mabwana ambiri a inu muli nayo tepiyo mwaona ine ndimakhoza kuyankhulira machaputala ndi kwina kulikonse ndikumati ndipakuti atero ambuye ine ndidzakumana ndi angelo asanu ndi awiri ndipo izo zidzadziwika mayiko onse uko mwaona ndipo china chake tikukonzekera kuti chichitike pakuti iye anandiwuza ine apo izo zinachitika mwaona basi miyezi itatu yokha mtsogolo mukuona ndi zinthu zina zonse izi pamene inu pamene ambuye aziyankhula izo izo ziyenera kuchitika ndi chifukwa chake ine ndikudziwa kuti mawu ake ndi angwiro zilibe kanthu zomwe anthu akuganiza za iwo iwo ndi mawu a Mulungu ndiko kulondola ndizo pakuti atero ambuye mwaona ndizo ndipo ife tikudziwa kuti izo nzoona yesu akubwera liti ine sindikudziwa maonekedwe ati iye adzabwera chotani ine ndilinalo lingaliro koma ine sindikudziwa izo zinalembedwa umu iye anati ine ngati ndidzatengedwera mmwamba iye adzakokera anthu onse kwa iye ndipo iye akanadzabweranso ine ndikudziwa iye akubwera izo ndizotsimikizika ndipo izo zilibe kanthu kwa ine kuti ndiliti izo zidzakhale mukuona ngati ndi usiku uno kapena ngati ndi chaka chamawa kapena ngati ndi zaka asauzande kuchokera pano basi iye akubwera ine ndili nawo moyo wamuyaya ine sindidzakalamba mulimonse ine ndidzangokhala pamenepo pamene iye azidzabwera ndizo zonse ndizo mwaona zilibe kanthu kwa ine liti motani iye adzachita izo mwanjira yanji basi ine ndidzakhalapo ndipo iye anandilonjeza ine kuti ine ndidzakhala kumeneko ndipo iye wandipatsa kale ine moyo wamuyaya chifukwa iye anati iye amene angalandire mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya ndipo sadzabwera ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo izo nzabwino mokwanira kwa ine pomwepo apo ndiwo mtheladi wanga ndiwo mtheladi wanga iye analonjeza izo palibe njira yoti izo zingalephere nkomwe izo sizingakhoze basi kulephera monganso momwe Mulungu sangakhoze kulephera ndipo nkosatheka kuti Mulungu alephere ndiyo chinthu chimodzi chimene Mulungu sangakhoze kuchita kulephera iye sangakhoze kulephera kodi sindinokondwera nazo izo oh my pamene ine ndinayamba kuona zaka zikuchulukira ndikuyamba kuona misonkhano iwiri kapena itatu pa tsiku ikuyamba kundipangitsa ine kutopa pang'ono pamene izo sizinkandimvutitsa ine komano ine ndimaganiza chabwino kodi izo zikupanga kusiyana kotani ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake ndife anthu akwathu chabe chotero ine ndikufuna kutero bwanji ngati inu muli a usinkhu wa zaka 8 usiku uno kapena ndinu wa usinkhu wa zaka 15 usiku uno ngati ndinu wa usinkhu wa zaka 8 ndipo inu mukukhalabe moyo mpaka nthawi ino mawa usiku mudzakhala moyo kuwapitilira ana ambiri achichepere a usinkhu wa zaka 16 zakubadwa kodi inu munayamba mwaganizapo za zimenezo inu ndithudi mungatero inu muli pano kwa cholinga kuti mudzamutumikire Mulungu ndiye ukusiyana chiyani usinkhu kwa inu muzingo mutumikira Mulungu. Ngati Mulungu atabwera kwa ine ndikuti ine ndikufuna kuti iwe upite kudziko lapansi, ndipo ine ndinali kumwamba uko, ndipo iye nkuti pita kudziko lapansi. Ine ndikupatsa iwe danga la zaka 100 za chidziwitso, koma ine ndikufuna kuti iwe usankhe zako zaka zako. Ndi zaka ziti zimene iwe kukufuna kuti utenge. Zaka 25 zoyambirira, 25 zachiwiri, 25 zachitatu, kapena 25 zomalizira. Kodi ine ndinganene chiyani? Chabwino, ngati ine nditi ndidzayike nthawi yanga kuno kuti ndidzakhale osewera mpira, kapena wothamanga, kapena china chake. Ine kuli bwino ndidzatenge 25 zoyambirira. Ngati ine nditi ndidzakhale kuno kuti ndidzakhale kalipentala, kapena munthu wina monga choncho, chabwino, ine kuli bwino nditenge 25 yachiwiri. Koma ngati ine ndikufuna kutenga kuti ndidzawatumikira Ambuye, ine ndidzatenga 25 yotsiriza, kuyambira 75 mpaka 100, chifukwa ine ndidzakhala nditaziwunjikira chidziwitso chochuluka chomwecho. Ine ndidzakhala ndikudziwa zochuluka za izo. Nkuona, bola ngati ndikukhoza kuyima ndi mapazi anga awiri ndikumayendayenda, kodi zingapange kusiyana kotani kuti ndine wa usinkhu wanji? Ine ndili pano kuti ndimutumikire Ambuye, ndipo ndi zimenezo. Amen. Izo nzabwino mokwanira kwa ine. Iye analonjeza izo. Tsopano ine ndikufuna kumutokoza wina aliyense wa inu chifukwa cha chifundo chanu. Ndipo ndikudalira kuti Ambuye akalola kuti kenanso tidzakakumana kwina kwake pa dziko lapansi lino. Ngati si kenanso kuno, ife tidzakatero kutsidya linalo. Ndipo Ambuye adalitse. Ndipo ine ndikufuna kuti ndipempherere mipango iyi mwansanga pamene ife tikufika mu uthenga. Ife siti kudziwa ndende basi chimene chiti chichitike. Ife tinayesera kuyika mausiku angapo, atatu, pafupi-fupi mausiku atatu, mausiku asanu, kapena sikisi, asanu. Ine ndikukhulupirira, Ambuye anatipatsa ife kuyitana pakati pa anthu, kwa kuwayitanira anthu atuluke, kumene Ambuye akanati adzawachize iwo. Ndiyeno ife tinali ndi usiku umodzi, usiku wa thawi. Ife tinamubweletsa munthu aliyense yemwe amafuna kuti apempheredwe kudutsa mu mzere wa pemphero. Ndikuwapempherera iwo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti sindinalepherepo kulikonse kuyesetsa kuchita chilichonse chimene ine ndikuchidziwa kuchita kwake. Kuti ife tikhale mu chikhalidwe chabwinoko cha uzimu ndi chikhalidwe cha thupi usiku uno kuposa momwe ife tinali pamene ife timabwera kuno pafupifupi mausiku 4 kapena 5 apitawo. Ngati ine ndingalephere, Mulungu andikhululukire ine, ndipo inu mundikhululukire ine. Tsopano kwa uthenga wotsekera, ndipo ine ndiyesetsa kuupanga iwo mofulumira momwe ine ndingathere, chifukwa ine ndimalalikira nthawi yayitali. Ndipo ine ndawawuza osonkhana anga ndiyena otero kuti kuyambira koyambirira kwa chaka ine ndiyesera kuti ndizitero. Ine ndayesera izo kwa zaka 35 zapitazi, kuyambira pamene ine ndinakhala mu utumiki, kuti ndichepetse kuchokera ku maola awiri awa ndi zinazotero kutsika mpaka ku maminiti sate. Koma ine ndimachedwetsa kwambiri. Ine ndimalephera kunena zimene ine ndikufuna kunena mu maminiti sate ndi chinthu chokhacho. Ndine wakumwera, inu mukudziwa, ndipo kotero ine ndikungoyenera kutero. Ine ndimalephera kuziganizira izo mofulumira kwambiri. Ine ndimangoyenera kudikirira ndi kuona. Ine ndimayenera kuyembekezera pa iye chifukwa cha mawu anga. Totero, koma ine basi bola ngati ine ndingakhoze kuyembekezera pa iye, ndipo basi inu mungopirira nane ine. Tsopano tiye ntiwerenge lemba lina kuchitira kuti tizidziwa kuti izi sizingalephere. Ndipo titatha kukhala ndi msonkhano wathu waung'ono wa ubwenzi ndi kuyankhula, ife tisanayandikire gawo lopatulika ili la msonkhano kubweretsa mkate wa moyo. Tiye ntingopemphera kachiwiri. Ambuye Yesu, tsopano ife tiloyamikira kwa inu. Ife tonse tikutembenukira kwa inu kuti tikuthokozeni inu chifukwa cha masiku opambana awa ndi mausiku a utumiki, chiyanjano pozungulira mawu, ndipo ndi anthu. Ndife oyamikira Ambuye, mizimu yathu yakwezedwa mmwamba, ndipo ndife othokoza kwambiri kuti takwanitsa kukhala m'malo a mmwamba mwamba ndi inu. Ndipo tsopano Atate, pa usiku opambana ndi wotsiriza uwu wa phwando la chikondi. Mulole inu mudzayime pakati pathu kachiwiri usiku uno ndi kudzafuula, "Iye amene ali ndi ludzu, bwerani kwa ine." Perekaniza Ambuye, ife tikudziwa inu mudzatero chifukwa inu mumachita izo. Ndiyo njira yanu yochitira zinthu, ndipo inu simusintha nkomwe. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudzanyeme mkate wa moyo kwa ife. Mulole ife tikhoze kuwalandira mawu amenewo mu mtima mwathu, amene ati adzatsegule kasupe wa madalitso kwa ife tonse. Mudalitse kuwerenga kwa mawu, ndipo mundithandize ine pamene ine ndikuyesera kunyema mkate wa moyo kwa osunkhana kwa chilichonse chimene chili chosowa, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tiyeni titembenuzire ku buku la Oweluza, Oweluza a Israeli. Ndipo ine ndikufuna kuti nditembenuzire ku mutu wa 16 wa Oweluza kuti ndiwerenge gawo la mawu. Oweluza mutu wa 16. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime ya 27 ndi ya 28. Ndipo nyumbayo inadzadza ndi amuna ndi akazi ndi mafumu onse a Afilisti. Afilisti anali komweko, ndipo iwo anali padenga, pafupifupi amuna ndi akazi 3,000 ankapenya pamene Samsoni ankachita masewero. Ndipo Samsoni anayitanira kwa Ambuye ndipo anati, "O Ambuye Mulungu, mundikumbukire ine. Ine ndikukupemphani inu, ndipo mundilimbikitse ine. Ine ndikukupemphani inu kamodzi kokhaka, O Ambuye, kuti ndibwezere kamodzinso chilango kwa Afilisti chifukwa cha maso anga awiri ndi maonekedwe womvetsa chisoni bwanji." Ndipo phunziro laling'ono ili, ine nditenga mutu pa ilo wotchedwa, "Kamodzi kokha, Ambuye, kamodzi kokha." Liyenera kuti linali tsiku lotentha, iwo anali ndi chikondwerero chachikulu. Ndipo izo zimandipangitsa ine kumverera moyipa nthawi iliyonse ine ndikaganiza za izo, chifukwa cha chikhalidwe cha chikondwerero cha chipembedzo chimenecho. Inu mukudziwa chikondwerero ndi chabwino, koma zimatengera chikhalidwe cha chikondwererocho. Ndipo ichi chinali chikondwerero chimodzi chimene ine ndithudi ndimadana nacho kuti ndi zilozerako. Kunali mdziko la Afilisti, ndipo iwo anali akukondwelera. Izo zimangondipangitsa ine kumverera moyipa kuti ndizinena izo. Chigonjetso pa atumiki a Mulungu, wantchito osamvera wa Mulungu anali atabweretsa chitonzo pa dzina la Ambuye, ndipo anagwa mukugonjetsedwa. Ndipo Afilisti awa anali akukondwelera nthawi yopambana ya chigonjetso kuti Mulungu wawo wa nsomba anali atamgonjetsa mtumiki wa Yehova. Ngati iwo simutu wotsekera nsonkhano, koma ine ndinamvelera kutsogozedwa pamene ine ndinali kuyang'ana kudutsa mitu ina 500 kapena 600 yomwe ndinali nayo pamenepo. Maso anga anagwera pa mutu uwapa, ndipo ine ndinaganiza, "Ine ndikukhulupirira, ine ndingoyankhula za izo kanthawi pang'ono usiku uno." Ndipo mwina mwake ndicho chimene Mzimu Woyera ungafune kuti ife tidziwe china chake mkati muno. Za tsiku lotentha ine ndikukhulupirira, ndipo nsembe zinali kuyaka pa moto mozungulira Mulungu wamkulu wa nsomba uyu. Ndipo panali Afilisti 3,000 akuyang'ana pansi pa awiriwo pamene iwo amalowa mʼbwalo lalikululo. Ilo liyenera kuti linali ngati chibowa mmene iwo analikonzera ilo, monga ine ndi ngati china chake mwadongosolo la chibowa kapena bowa atatembenuzidwa mwamba monga chonchi. Ndi nsanamira ziwiri zazikulu kapena mizati itanyamula bwalolo pamene ilo likukhala mojuluka maumbidwe awa. Mwina mwake kotero kuti anthu mubwalo ili amakhoza kuyang'ana pansi ku chisangalalocho chimene chinali kuchitika pansi pa bwalo lalikululo. Ndipo ankhondo opukutidwa mwapamwamba kwambiri anali pa nsonkhano umenewo, ndi madona awo okongoletsedwa ndi miyala ya ngale anali pa nsonkhanowo. Ndipo iwo onse anayima mwadzidzidzi kuti atsamire kutsogolo chochitika chachikulucho chinali pafupi kuti chiyambike. Ife nthawi zina timakhala ndi zomwe timazitcha akalambula bwalo. Iwo ndipo kenako malonje mawu oyambirira ku chochitika chenichenicho. Ndipo iwo anali ndi zosangalatsa zambiri monga iwo ankachitira nthawi zina kupereka nsembe ndi kupha ndi zina zotero. Koma tsopano chochitika chachikulu chinali pafupi kuti chiyambike. Ndipo gulu lonse ili la otchuka abwino mwa onse anzigawo mu dziko la Afilisti. Iwo anayimirira chifukwa iwo anali amwayi. Iwo anali atakhala pansi mu chachikulu ichi, ife tikhoza kuchitcha icho ngati chibowa. Ndipo mwina mwake osauka ndiye naotero anali pansi apa pansi pake. Koma iwo anakhala pamene akanamakhoza kuyang'ana bwino ndi kumaona zosangalatsa zonsezo. Iwo anali malo a anthu otchuka 3,000 a iwo, mkweya unali ukununkha ndi zakumwa mwaphwando au chidakwa tsiku lonse, akumwa ndi kumabwebweta ndi kumapitirira momwe mkangano wa uchidakwa ungakhalire monga choncho. Ndipo iwo onse anayimirira chifukwa chochitika chachikulu chochitika chinali pafupi kuti chiyambike. Ndipo iwo anatsamira pamenepo. Iwo ankafuna kuti aziona bwino. Iwo sakanakwanitsa kuti aphonyane ndichi, pakuti ichi chinali chochitika chachikulucho. Kodi iwo anaona chiyani? Nyamata wang'ono akutsogolera munthu wakhungu akupita pakati pa bwalo mu chikondwerero cha mulungu wa nsomba Dagoni. Nyamatayo ankatsogolera thunthu la thupi lopunthwa ili lakhungu kupita ku nsanamira. Ndipo anakamuyimitsa iye pambali ya nsanamirayo kuti achite masewero. Kotero uyu ndi Samsoni, mwamuna yemwe anali wa ntchito wopambana wa Mulungu. Tsopano iye wayima pamenepo atatsitsidwira pansi wakhungu wofowoketsedwa. Chamanyazi ndi chithunzi cha kambado kofoketsedwa kotsika. Ndi chithunzi cha fuko limene lataya kugwira kwake pa Mulungu. Ndi chithunzi cha mpingo umene wataya kugwira kwake pa mawu a Mulungu, chifukwa ndicho chimene Samsoni ankayimira apa. Wotsitsidwira pansi wosweka, iye anali muchikhalidwe choyipa pamene iye anakhala pamenepo, kapena atayima pamenepo kani. Chotero kodi inu mungakhoze kumulingalira iye atayima munthu wamkuluyu yemwe nthawi ina chimene iye akanakhoza kuchita? Ndipo apa iye wayima apa muchikhalidwe chimenecho atatsitsidwira pansi monga ine ndinanena, wosweka chophiphiritsa chimene ine ndikufuna kuchilengeza usiku uno. Chophiphiritsa ichi chikuimira ola kumene limene ife tili mkukhalamo tsopano, chikhalidwe cha mpingo tsopano. Wosweka, wochoka ku mawu a Ambuye, wotsitsidwira pansi atachoka pa malo ake. Ndipo funso likubwera lero, cholembedwa chili pa khoma, ndipo ndani angachiwerenge icho? Iwo sakudziwa kanthu za izo. Tiyeni titenge ndipo tifufuze maganizo a Afilisti amenewo. Dzina kumene la munthuyu Samsoni pa nthawi ina linkapangitsa mtundu onsewo kunjenjemera ukangomutchula Samsoni, chifukwa Mulungu anali ndi iye, ndipo mafukwa ankanthunthumira chifukwa cha dzina lake. Umo ndi momwe zinkakhalira dzina la Yesu Khristu. Koma tsopano ilo likugwiritsidwa ntchito ngati mawu otukwanira anthabwala. Apo sipakuoneka kuti palinso kulemekeza kwa ilo pamene dzina limenelo lili pamwamba pa dzina lililonse limene linayamba latchulidwapo pa malilime achivundi. Ndi dzina limene ngakhale ilo ndi lokwezedwa kwambiri pamwamba pa dzina lililonse limene lilipo kumwamba, dzina lililonse pa dziko lapansi, ndipo banja lonse la kumwamba Ndipa dzikola pansi limachedwa iro.
Ndipoko mabe amalitenga
iro mumawu otukwanira. Mamemba la mpingo amaligwiritsa ntchito iro munthabwala. Ndipo atsogoleri ambiri achipembedzo amalichitira iro mwano ndi tizikhulupiriro tawo.
Ndi chifukwa chake ife
timachititsidwa manyazi pamaso pa chikomunisi, chiroma ndi chiprotestanti. Ndi zinthu zomwe zikuuka mu dziko lapansi lero, ndipo ndi chifukwa chake timachititsidwa manyazi. Ife tiyenera kudziwa mayankho amenewa. Mulungu ali nazo izo mu buku lake kwa tsiku lino. Koma ife tapita kwa china chake, tinayiwala za iro. Ambiri a Afilisti awa pamene iwo anayima pamenepo, mwa ankhondo akulu awo, mopanda kukayika, wina wake analengeza kuti chochitika chotsatira ndi cha Samsoni. Ambiri a ankhondo amenewo ndi akazi awo okongoletsedwa ndi miyala yowala bwino. Anayangʼana pa chotchinga ndipo anakumbukira akumuona Samsoni akuima munjira zosiyanasiyana nthawi ina. Pamene mzimu wa Ambuye umakhala pa iye, adayima ndi kupa la chibwano chabulu mʼmanja mwake. Ndi Afilisti 1,000 atagona momuzungulira iye. Ndipo iwo anali atathamangira ku thanthwe kwina kwake kuti akabisaleko. Pamene mwamunayo anatola nsagwada ya bulu imene inali itagona mʼchipululu, aliyense amadziwa kuti kumenya kumodzi pa thanthwe kapena chilichonse ndi fupa limenelo kukhoza kuliphwanya iro mziduswa. Ndipo zipewa zimenezo zina za izo zinali inchi mpaka inchi ndi theka kukandapala kwake zamkuwa. Ndipo munthu uyu sanali msilikali, ndipo iye sanali munthu wophunzitsidwa za zankondo. Ndipo Afilisti atavala chikhoto chachitsulo, chitsulo cholezedwa chokutilidwa ngati zenera la mipata, ndi chitsulo chimene chimatchinga mikondo ndi zinthu kuti zisawamenye iwo. Ndipo komanso ndi zisoti ndi zishango, ndipo ndi mikondo. Ndipo iwo anamuzinga munthu uyu Samsoni. Ndipo anaganiza mbamba ndi yayikulu ya ankhondo amakhoza kumenyana ndi munthu uyu. Ndipo iye analibe kanthu mʼdzanja lake, ndipo iye anapeza nsagwada yakale yowuma ya bulu. Ndipo anayamba kumenya kumanja ndi kumanzere kufikira iye anakanthira pansi Afilisti 1,000. Chifukwa chiyani? Baibulo linati mzimu wa Ambuye unali pa iye. Apa iye anayima mosiyana tsopano. Iye anali atapereka chinsinsi chake, ndipo mosavutikira iwo amakhoza kumukumbukira iye. Pamenepo mwina mwake panali gulu lina kuntunda uko limakhoza kukumbukira usiku wina pamene Delaila anamulodza iye kuti alowe mu mzinda wa Gaza. Ndipo iwo anali atatseka zipata zawo zazikulu mwina mwake zolemera tani kapena kupitirirapo chimodzi. Zipata zazikulu kwambiri zamkuwa zakumzinda zimene zinali ndi nsimbi zachitsulo zimene zimapita mʼmatanthwe ndi kukamangidwako ndi mahinchesi amenewo mpaka ife sitingakhale nazo zonga izo lero. Ndipo iwo anati, Afilisti akhale pa iwe Samsoni. Ndipo ambiri a asilikali atayimirirapo zungulira chipata, ndipo anasowa chonena pamene iye amakhoza kuthola zingwe ndi kumayendapo. Ndipo iwo anamwazikana ngati gulu la mphemvu usiku pamene nyali ayatsidwa. Mzimu wa Ambuye uli pa iye. Anafikira ndipo anangazula chipata chimodzi ndi kuzula chimodzi chinacho. Ndipo anadzachiyika icho pa phewa lake, ndipo anayenda kukwera phiri. Ndipo nkukakhala pansi, iwo amakhoza kukumbukira zimenezo. Wankhondo bwanji, ambiri a iwo ankakhoza kukumbukira zimenezo pakumuona iye muchigonjetso chachikulu. Koma tayangʼanani pa iye tsopano. Ndicho chithunzi cha mpingo. Ine ndikhoza kuwerenga mu Baibulo za mpingo pamene iwo unadzazidwa koyamba ndi mzimu woyera. Zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zinkatsagana ndi misonkhano yawo. Ife tikhoza kukumbukira zaka zingapo zapitazo, zaka 40 kapena 50 zapitazo, pamene mpingo unkadzazidwa ndi mphamvu yomweyo. Koma tayangʼanani pa iwo lero.
iwo waima ovulidwa china chake cha uvula iwo chinthu chomwecho chimene chinamuvula Samsoni zomsezo chifukwa cha kumvetsera kwa mkazi yemwe anamutengera iye mkati ndipo chimene chauvula mpingo ndi kumvetsera kwa chikhalidwe cha mkazi cha bungwe chija Yezebeli wakale uja chinthu chomwecho chimene Samsoni anadzutsidwa kuti achigonjetse chinali chitamugonjetsa iye ndipo mpingo wa chipentekoste usiku uno ukuima muti njira tomweto chinthu chomwecho chimene iwo unadzutsidwa kuti uchigonjetse zachipembedzo iwo wadziyika okha pobwerera mugululo kachiwiri ndipo mphamvu zake zapita kulondola mphamvu ya Ambuye yauchokera iwo ife timayenera kudziwa zimenezo nthawi zonse kudutsa mu mbiri yakale kuti pamene mpingo uchita bungwe mulungu amausiya iwo nthawi yomweyo iwo umagwa ndipo sumaukanso konse ndipo pentekoste ndi china chake chimene chinatuluka mu chipembedzo koma chimenecho chinali ife tinatenga utsogoleri wopangidwa ndi anthu malo mwa mzimu woyera ndipo ndicho ndendende chimene Samsoni anachita taganizani za icho chimene chiyenera kuti chinkadutsa mu malingaliro a munthu ameneyo pamene iye anayima pamenepo iye ayenera kuti ankaganizira za zigonjetso zazikulu zimene mulungu anamupatsa iye zinthu zazikulu zimene mulungu anachita ndi iye ndi kumuchitira iye ndi momwe kuti pamene anali ndi mulungu mphamvu ya mzimu wake ndi chisangalalo ndi mtendere umene iye anali nawo pamene iye anali ndi mulungu ndi za mulungu ndi anthu ake momwe Samsoni anamulepherera iye tsopano fuko kumene limene Samsoni anakuzidwa kuti aliwononge linali litamumanga iye ndipo chinthu kumene chimene mulungu anawadzutsira achipentekoste kuti adzachite chawamanga iwo chawavula chiyanjano chawavula mphamvu akukangana akudyana mamembala ofunda zinthu zabwino zazikulu chilichonse koma zikadakhala zabwinoko ngati iwo ngati akadakhala ndi ngoma yachikale ya Salvation Army kapena gitala yaing'ono yachikale musi pangodya pena pake kachiwiri ine ndingakonde kukhala nazo izo monga choncho kusiyana ndi kukhala ndi makathedro athu omwe tikuwapeza ogula madola mamiliyoni ambiri koma apo iye anayima iye anali atalephera tsopano iye anali wandende wa fuko lomwelo limene mulungu anamudzutsa kuti adzaliwononge iwo anamutenga iye kuti azichita za matsenga kuti aziwasangalatsa iwo ndipo ndizo zonse zomwe zilipo lero mtundu wina wa nthabwala yaing'ono kuyesa kuti awasangalatse iwo kulola mkazi amunyengelere iye kuti achoke ku mawu olonjezedwa a mulungu ndi chinthu chomwecho chimene mpingo unachita wamulola mkazi Yezebeli mayi wa mahule woyimiridwa mu chivumbulutso 17 wanyengelera iwo kuti abwerere kumene kumasanze amene iwo anatulukamo monga momwe baibulo limanenera monga nkhumba ipitira kubwerera ku matope ake ndi galu ku masanzi ake ndipo malingana ngati nkhumba imeneyo ikhalabe nkhumba iyo idzatero chikhalidwe chake ndi nkhumba iyo idzabwerera kumene ku matope ndipo inu njira yokhayo yomwe mungamuchotsere iye ku dzenje la matope ndi kusintha chikhalidwe chake ndiyo njira yokhayo imene inu mungachotsere kusiyana kulikonse mu mpingo lero iwo uyenera kukhala ndi kusintha kwa chikhalidwe ndipo m'malo mwa dongosolo lina la chipembedzo likuwatsogolera alaliki kulikonse izo zidzatengera mzimu woyera kudzera mu mawu kuti watsogolere iwo kubwerera ku mzimu woopa mulungu wokachiwiri uku mkulondola ngati galu anasanza ndipo zinamudwalitsa mʼmimba mwake nthawi yoyamba kodi izo sizingamudwalitse nso yeka chiwiri ndiponga ndi mulungu anatilana ife kuchokera mu chisokonezo choterocho chifukwa chabwino kodi izo sizidzachitanso chinthu chomwecho ndiye ife timabwereranso kupita mwa izo chinthu chomwecho izo siziyenera zizichitidwa konse dongosolo la Yezebeli kuchita khungu mwa uzimu ine ndikunena kumawa mulungu kudzilumikiza okha mu bungwe la mipingo chilichonse kuphunzitsa kwathu kwakukulu kwa ulaliki ife tiyenera kuzitaya izo kuti tikhale bungwe chifukwa mabungwe onse omwe sali mu bungwe ili la mipingo ine ndilinalo pepala pa izo kuti ngakhale ngati mpingo wanu siuli mu bungwe ili la mipingo mu nthawi ya vuto iwo akhoza kugwiritsa ntchito chalichi chanu kuti asungiremo zida kapena chilichonse chimene iwo akufuna ndipo ngati munthu aliyense agwidwa akupempherera wina aliyense kunja kwa kugwirizana ndi bungwe la mipingo ili akhoza kuwomberedwa ngati mulandu wa boma uko mkulondola ine ndili nawo mapepala pa izo zochokera ku Washington inu iwo adzakukakamizani inu kuti mulowe mmenemo chifukwa chake ndakhala ndikutsutsana ndi dongosolo la bungwe ili ndi zimenezotu ndinachita kukhala chete ponena kuti chinali chilemba cha chilombo koma ndi mochedwa mokwanira tsopano mpaka mukukhoza kudziwa kuti ndi zoona mukuona zili choncho ndizo ndendende zoona tsopano kodi izo zachita chiyani izo zaubweretsa mpingo utavulidwa mphamvu zake palibe kanthu koma dzina izo zikuonetsa chithunzi chake mu chivumbulutso mbado wa mpingo wa Laodikaya unamukana Khristu ndipo ali kunja ndendende chifukwa chiyani iwo unachita chimodzimodzi basi monga mayi wake anachitira unabwerera ku chipembedzo pentekoste wobadwa kuchokera mu chipembedzo wobadwa kuchokera mmenemo ndipo mwansanga pamene iwo anali ndi gulu la ana anabwera kuchokera ku sukulu ina ndipo iwo ankayenera kukhala ndi maseminari ndi zinthu malo mwa zipinda zapamwamba ndipo tsopano yambiri ya mipingo yayikulu mwamuna ayenera kupambana kupimidwa kwa ubongo wake iye asanaloledwe kukhala mmishonale wa kutsidya kwa nyanja mpingo woyamba sumachita kupimidwa kupimidwa ubongo koma iwo ankayenera kuti adutse mukupimidwa magazi a Yesu Khristu mchimene chinkapangitsa kusiyana zindikirani Samsoni anapereka chinsinsi chake kwa Delaila iye potsiriza anamukonda iye ndipo ankamusisita iye ndipo ankamuuza iye ndi iye anali mwamuna wabwino omwe iye ankamukondera iye mpaka iye anapeza pamene chinsinsi chinali iye iye anachimeta chinsinsicho ndipo ndi ndendende momwe mayi wachigulire Yezebeli wauchitira mpingo wachiprotestant waumeta ndipo tsopano iwo akunyengelera pa tiziphunzitso tating'ono tingapo timene amati ali nato ndi cholinga chakuti athe kukhala ndi umodzi pa dziko lonse lapansi ndipo malo woyamba kumene mpingo unametedwa tsitsi lake kunali ku Nisia ndipo iye awametanso iwo kachiwiri chifukwa iye wakhala ali pano ndicho chinsinsi chake ndi mawu ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu inu mukhoza kupempha chimene inu mukufuna icho chidzachitidwa kwa inu mwaona pamene iwo amatayira chinsinsi chawo tsopano tayang'anani pa iwo agonjetsedwa chimodzimodzi monga momwe Samson anachitira atumiki malo moti abadwe monga David Duplessis ananenera nthawi ina mulungu alibe zidzukulu za chipentekoste koma umu ndi momwe inu mumanenera mayi anga anali achipentekoste iye anali ndi chomuchitikira iye anachita izi abambo anga anachita chakuti ndi chakuti zimenezo zilibe kanthu kochita ndi inu inu muyenera kukhala ndi chinthu chomwecho tsopano ife tili ndi maseminari omwe amaswa azitumiki athu ndipo ife tikumanga wokulirapo nthawi zonse ndipo ife tili ndi ophunzira a zowerenga maganizo ndipo izo nzabwino ngati inu mukufuna kuphunzitsa kuwerenga maganizo koma ine sindikusamala za kuwerenga maganizo ine ndikungofuna kumudziwa Yesu Khristu ndizo zonse ine Zonse zimene ine ndikufuna kuti ndidziwe ndi iye. Tsopano ife tikupeza kuti ife tili nazo izo. Izo ndithu ziyenera kukwaniritsadi ulosi wa Timoteyo wa 2:3. Kumene iwo adzakhale ofunda. Inu mukudziwa. Amutu odzikuza. Okonda zokondweletsa munthu kuposa Mulungu. Ndi osayanjanitsika ali uma ndi aukali ndi onyoza iwo amene ali abwino. Kodi izo zachita chiyani kwa ife? Izo pafupifupi zawapanga akazi athu achi Pentecost kukhala chionetsero cha Hollywood. Uko mkulondola. Poyamba zinali zoyakwika kupita ku makanema zoonera. Koma tsopano inu mukudziwa mdierekezi wangu wapunthira iwo kwa izo. Iye wazaziyika izo mnyumba momwemo. Kuona, ndiko kulondola. Poyamba zinali zolakwika kuchita zimenezo. Poyamba zinali zolakwika kuti azirongo athu azimeta tsitsi lawo kapena kuvala madresa afupi. Koma tsopano izo si choncho. Osati mwakuganiza kwa Chipentekoste. Mubungwe lawo. Koma ndi zolakwikabe mwa mawu a Mulungu. Koma inu mukuona, iwo ali nazo zawo, mphamvu zawo zameredwapo. Aha, mukuona, ndiyeno iwo akumati, tabwino, mpingo wathu umakhulupirira. Ine sindikusamala zimene mpingo wanu umakhulupirira. Ndi zimene Mulungu ananena. Ndi chifukwa chake iye akuima lero opanda yankho. Umo ndi ndendende momwe Samsoni anayimira. Samsoni anali chinthu chomwecho. Iye ayenera kuti ankaganizira za zolakwitsa zake pamene iye anayima pamenepo. Ine sindikukhulupirira kuti munthu angayime pamenepo ndi kumaganiza mwanzeru, koma yemwe angaganize akudziwa. Apa iye ali tsopano. Iye wangokhala chopunthwitsa. Ndicho chitika bwanji. Munthu wankulu kwambiri atayima pamenepo. Anthu onse amene anayamba akhalapo mwa iye, monga momwe ine ndimawatchera akatumba. Aliyense wa iwo anali pamenepo. Iye anali akadali nawobe akatumba ake. Iye anali akadali nawobe akatumba ake akulu. Minyewe yake iye anali nayo. Iye anali ndi zibakera zazikulu. Iye mwina mwake anali wankulu basi monga iye analili nthawi zonse. Kunena zona mpingo wa Chipentekoste ndi waukulu kwambiri kuposa momwe unali poyamba. Koma kodi Mulungu anali kuti ndi zimenezotu. Inde, pamene iye anayima pamenepo, akukumbukira zolakwitsa zake. Iye anakumbukira chimene chinayambitsa izo poyamba. Chimene chinayambitsa izo poyamba, sichinali kwenikweni kuchotsedwa kwa maso ake achibadwa. Koma kunali kuchotsedwa kwa kupenya kwake kwa uzimu. Kuti iye anamulola Delaila kuti amunyengelele iye muizo. Ndipo ndizo zomwe za uchinga mpingo lero ndi kupenya kwa uzimu kwa mawu a Mulungu kwasinthanitsidwa ndi mkulu wa chizikhulupiriro. Ndilo diso ndimene mdierekezi ali. Chinthu choyamba chimene iye angachite ndi kuchotsa maso anu ndi kukuwuzani inu ndi gulu la oyera odzikubuduza. Kukuwuzani inu ndi izi izo kapena zinazo. Kapena kusuntha kwina kwa mdierekezi. Kapena ndi kuwerenga maganizo. Kapena china chake mwa dongosolo limenelo. Ngati iye angakhoze kukolola maso anu. Inu mukhala mu mdima. Ndipo zindikirani pempho loyamba la Samsoni mu pemphero lake. Ambuye kuti ine ndibwezere maso anga awiri. Iye anadziwa kuti pamenepo ndi pamene panadzera vuto lake. Zindikirani mangongo ake anali atakula. Koma iye anali wakhungu. Iye akanati azidza ndima masiku ake onse. Iye anali wakhungu. Mwina mwaka ife tikoza kukhala ndi zipangizo zazikulu zonga zomwe ife tinali nazo poyamba. Ndi mamembala ochuluka. Koma izo nzaubwino wanji. Ngati ndinu wakhungu kwa chinthu kumene chimene chikuchitika patsogolo panu. Ndipo inu simukukhoza kuchiona icho. Zomwe zikuchitika kuno tsiku ndi tsiku pamodzi ndi anthu. Mzimu Woyera ukudziulula okha. Ndipo anthu sakuziona izo. Amenewo ndi akhungu. Akhungu mwa uzimu. Iwo anayima ndi kumamuona Yesu akuchita zozizwitsa ndi zina zotero. Ndi kumadzitcha iye mwini kuti ndi Mesiya. Ndipo iwo sanathe kuziona izo. Iye anati, iwo ali nawo maso koma iwo sakukhoza kuziona. Iwo anali akhungu. Ndipo Samsoni anali wakhungu. Koma apa pali chimene Samson anachizindikira chimene mpingo sunabwereko mkomwe. Iye anadziwa kuti panali kuthekera kobwereranso. Ngati mpingo ukanangodziwa zimenezo kuthekerako. Koma anthu alero sakuoneka kuti akugwira masomphenyawo panobe. Iwo sakuoneka kuti akuchigwira icho kuti pali kuthekera. Izo sizikudutsamo. Inu mukhoza kufula mochulukira pang'ono, kumenyetsa manja anu pang'ono kapena kuvina mochulukirapo. Izo sindizo ayi. Ayi. Izo ndikubwerera ku mawu. Pali kuthekera kobwerera. Ndikukawatengeranso mawu mkati mukachiwiri. Inu munachilambalala icho pamenepo. Zindikirani. Iwo amakhala motinana ozedi. Amaomba mmanja mwawo inde bwana. Koma inu mukuona. Zonsezo ndikungomayenda pa nyanja wopanda nangula aliyense. Ine ndawaonapo achikunja akuomba mmanja. Kuchita zovina. Akuyankhula mmalilime. Ndikuchita zinthu zonsezo. Ndi kuwatanthauzira iwo. Koma iwo anali achikunja aku Africa. Zedidi. Ine ndinawaonapo iwo akugoneka pensulo pansi. Ndipo singanga ameneyo nkuima pamenepo. Ndi kuipangitsa pensulo imeneyo kuti imirire. Ndi kumathamanga chokwera ndi chotsika pamalopo. Ndi kubwerera ndi kudzaimba nyimbo yonga kumeta ndi kudula tsitsi. Kuimba kawiri. Ndipo kulembapo lilime losadziwika ndi kulilemba ilo. Ndipo mmodzi wa iwo anayima pamenepo kumata nthauzira ilo. Oh my.
You can't rely on that. Many of them speak
inu simungadalire pa zimenezo. Ambiri a iwo amayankhula mmalilime ndipo amakana mfundo kumene za Yesu Kristu. Ine ndatengapo Bible langa nkulifotokoza ilo kwa mwamunayo. Iye atayima pamenepo akuyankhula mmalilime. Ndipo ine nkuti mbale. Izi ndi ndende. Ine sindikufuna mkomwe kuliona ilo. Ulemerero kwa Mulungu. Ine ndikudziwa zimene Yesu ananena. Ine sindikusamala zina zonse za ilo. Haleluya. Ulemerero kwa Mulungu. Monga chonde. Kwanji, munthu yemwe angatembenuzire msana wake kwa choonadi, ndipo makamaka kukhala pa phokoso monga choncho. Kupewa kuti asaone choonadi, icho chinyengo. Ndiponso pamwamba pa icho. Basi chifukwa chakuti iye angasiye khadi lake la chiyanjano. Ngati iye atavomereza chimene chinali choonadi. Izo ndi zoyipa kumuposa Samson. Zindikirani. Koma iwo sanachigwire icho. Iwo amangokhala pamenepo. Tsopano ozedi. Ife tili ndi misonkhano yayikulu. Misonkhano. Timachitcha icho zitsitsimuso za dziko lonse. Ndi zina zotero. Zonse zodzadza ndi zokongoletsa. Ndithudi zinthu zikulu zikulu kwambiri. Ndi zolengezetsa za zikulu. Munthu yemwe ali ndi uthenga wa olali. Ndi zakuti ndi zakuti ndi zakuti ndi zakuti. Ife takhalapo nazo zonsezo. Koma kodi Mulungu ali kuti? Kuti ndicho chinthu chimene ife tikuchidikirira. Ali kuti Mulungu? Chiduswa chachikulu kwambiri chachionetselo chakupunzira. Wina wake wokhala ndi maphunziro okwanira yemwe sangakwanitse kuwagwiritsa ntchito mawu theka la anthu amalephera kuti amvetse zimene iye amanena. Ndipo komabe iye ali ndi degree ya ulemu. Ndipo degree ndi degree ndi degree kuti iye akhoza kulondoloza ndi kuwayika mawuwo pamodzi ndi kuyima mwangwiro molunjika kwambiri ndi kunena amen. Ndende basi molondola. Ndipo kudzapotolokapo ngati bambo wankhondo nkuchokapo pa nsanjapo. Koma kodi Mulungu ali kuti? Samsoni anali atayimapo pa malo amenewo nthawi ina iye mwini ndipo ankadziwa mphamvu ya Mulungu. Koma tsopano iye anali atametedwa mwayi umenewo. Iye anali ndi thunthu basi monga iye anali nalo kale. Koma Mulungu panalibepo pamenepo. Ife tili nazo zochuluka za izo lero. Ndi zoyipa kwambiri kuti tili nazo izo. Koma ife tili nazo izo. Tsopano ife tikuzindikira. Koma izo sizikubweretsanso mzimu wa Mulungu. Tsopano chinthu chake ndi chakuti anthu sakulolera kuti alipire mtengo wake kuti abwelere kwa iwo. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akadali yemweyo be monga iye anali kale. Koma chinthu chake ndi chakuti anthu amangirizika mdziko lapansi ndipo dziko lili mwa iwo. Paka kuti iwo angokhala ndi chipembedzo chokwanira kuti chiwapangitse iwo kukhala omvetsa chisoni. Chosakwanira kuti chiwamasule kwenikweni kuti apite kwa Mulungu ndi kukapereka mtima wako onse kwa iye. Koma chongo kwanira, eya, ine ndimapita kuchalichi, ndituli, ine ndimasangalala ndikuimba kwabwino, ndikuomba mmanja. Eya, ine ndimazikonda zimenezo. Mwaona. Koma pamene zifika pakuti zimene mumanenazo kuti mumakhulupirira ziyambe kuchitika ndikulolera kuvomereza zolakwa. Iwo samachita izo. Izo basi palibepo pamenepo. Iwo alibe izo. Chabwino ndiko kukudzidwa kwenikweni ndi zimene ife tikuzisowa. Ife tinazisiya kale zimenezo kalekale ndipo tinazisinthanitsa izo pemphero ndi kuvomereza ndi kukhudzika. Ife tinasinthanitsa izo ndi kutengeka, kugwirana chanza kapena kugwedeza kapena kulumpha mmwamba ndi pansi. Chifukwa chake palibe kugwiritsitsa zolimba. Chifukwa palibepo chilichonse pamenepo choti chingawagwire iwo kufikira inu mutabwera pa maziko a mawu a Mulungu achisoni cha umulungu. Wokonzeka kulapa ndi kukonza chilichonse ndi kuchita chomwe chili cholondola. Wokonzeka kukhala mulondola. Ine sindikusamala zomwe anthu amanena kapena china chilichonse. Inu mumakhalira moyo wanu chifukwa cha Yesu Khristu ndi zomwe iye ananena. Ndiye mutenge mpingo onga umenewo ubwereranso. Pali kuthekera kwakuti iwo ungabwere. Koma iwo sakulolera kuti achite zimenezo. Samson anapemphera molondola. Ambuye, undilole ine ndife ndi Afilisti awa. Oh my. Mukuona mtengo umene iye ati alipire? Nanga bwanji ngati Mulungu atayankha pemphero lake? Ndiloleni ine ndife. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Kodi anali Patrick Henry anati, ndipatseni ine ufulu kapena mundipatse imfa? Uko nkulondola. Chabwino, ndi zimenezo tu. Ufulu kapena imfa. Ndi kubwelera kwa Mulungu kapena imfa. Kodi ife tichita chiyani? Kodi ife tikutsanzira chiyani? Kodi ife tikuyesera kusewera chiyani chikristu? Ngati mzimu woyera ukadali mzimu woyera umene unagwa pa Pentecoste, iwo ukuchitabe zinthu zomwezo zomwe iwo unachita pa nthawiyo. Mphamvu yomweyo, mzimu womweyo. Iwo udzagwira ntchito mwa njira yomweyo. Ife sitikusowa bungwe la mipingo. Ife tikusowa Baibulo liyambenso kugwira ntchito. Izo ndende. Tsopano ife tikupeza kuti Samsoni anapemphera molondola. Ambuye ndiloleni ine ndife pamodzi ndi mdani. Kufa kwa mdani amene anamugwira iye mwa njira imeneyo. Ngati pali chilichonse chimene anthu ayenera kuchipempherera usiku uno, ndipo ife tikuona chinthu chimene chachite ichi. Ndito kuchoka ku Baibulo kupita ku kachikhulupiriro. Ndiye nkufa nacho chinthucho. Kutulukamo mwa icho. Kufa kwa icho. Samson anali wololera kuti alipire mtengowo kuti atengerenso mphamvu ya Mulungu kachiwiri. Pali mtengo woti ulipiridwe kwa iyo. Koma lero, anthu sakuoneka kuti akuchita zimenezo. Oh, ife timamva za chitsitsimutso. Zedi, inde, ife tili ndi chitsitsimutso cha chipembedzo. Kutengeramo mamembala ochuluka ndi zinthu monga zimenezo. Koma tayang'anani pa makhalidwe. Iwo akukhalira kuwonongeka nthawi zonse. Tayang'anani momwe iwo akupitira kutali ndi kutalikira kwa Mulungu nthawi zonse. Kuchoka ku mawu, ndipo tsopano pamene iwo alowa ndi kubwera mu bungwe la mipingo, iwo amuvomereza wakupha wamkulu, yemwe mawu a mpingo ali naye. Mawu amene Mulungu anawasira iwo akuwalambalala onse a iwo. Inu simungaphunzitse Baibulo limenelo. Inu muyenera kuphunzitsa kachikhulupiriro kawo. Ndi zimenezotu. Samson ankadziwa chinthu chimodzi, ndipo ine ndikudabwa ngati mpingo kukuzindikira lero. Iye ankadziwa kuti chikhalidwe chake chobwerera mbuyo sichikanakumana ndi chitsutso cha oralo. Ndipo ine ndikudziwa lero kuti chikhalidwe chobwerera mbuyo cha mpingo sichingakhoze kukumana ndi chitsutso cha oralino. Ndipo izo zikhala zoyipa kwambiri. Baibulo linati monga Ayane ndi Ayambre anamutsutsa Mose, iwo adzatelonso anthu amalingaliro otayika zokhudza chikhulupiriro. Iwo akhoza pafupifupi kutsanzira icho ndende. Mose anapita kumeneko atatumidwa ndi Mulungu ndi ndodo mdzanja lake ndipo Mulungu anati ukachite chizindikiro ichi pamaso pa iwo ndipo ngati iwo sakamvera icho ndiye ukachite chizindikiro ichi pamaso pawo ndipo ngati iwo sakamvera icho ndiye ine ndidzakhala ndi iwe ine ndidzasamalira zina zonsezo chabwino Mose anapita kumeneko ndi chizindikiro chake choyamba ndipo mwansanga pamene iye anachita chizindikiro chake choyamba apo pa nadzabwera otsanzira kulikonse akuchita chinthu chomwecho koma Mose sanakangane nawo konse za izo iye anangoima nji pakuti iye ankadziwa kuti anali Mulungu yemwe anamutuma iye ife tikhala nazo izo zikubweleza kachiwiri mmasiku otsiriza mukukumbukira mukuona ndipo chikhalidwe chathu chobwelera mbuyo tsopano sichidzakumana ndi chitsutso cha orali komabe chimango chachikulu chonse chili kuno alipo achipentekoste ochuluka mu dziko lero kuposa amene anayamba akhalapo amene ife tikuwadziwa okhulupirira ambiri achipentekoste uko mkulondola inu mukudziwa mlendo wa lamulungu pepala la katolika pepala la lamulungu lotchedwa mlendo wa lamulungu ine ndikukhulupirira pafupifupi zaka ziwiri zapitazo linapanga mtundu wina wacho nena monga chonchi iye anati mpingo umene ukukula mofulumira kwambiri pa dziko lonse ndi wa pentekoste anati chaka chathachi mpingo wa katolika unatembenuza anthu miliyoni kupita ku chikatolika koma anati onsewo ndi achikatolika koma anati mpingo wa chipentekoste wokha mwaokha unalemba 1,500,000 tsopano chimango chilipo koma ife tilibe mphamvu zomwe tinali nazo pamene ife tinali apang'ono thunthu lonse la Samsoni linayima pamenepo koma mphamvu ya Ambuye inali kuti inde kachitidwe ka chipembedzo sikamatsimikizira mawu a Ambuye uko mkulondola tsopano zindikirani ine ndinali kuyankhula ndi wansembe yemwe amakhala kunja kwa kanjira kuchokera kwa ine mpingo wa Sacred Heart pafupifupi mwezi wapitawo chiyambireni nkhani yatsopanoyi mlaliki wa chilutera anali ndi wansembe wa mpingo wa katolika mpingo wa Sacred Heart kuti akalalikire pa guwa lake ndipo wa wansembe wa chikatolika anali ndi mtumiki wa chilutera kuti akamuchitire iye misa kusinthana guwa nkhani yayikulu mupepala azedi oh my ngati aliyense angakhoze kuziona zimenezo ndipo osati ngati inu simungakhoze kumvetsa izo chabwino ndinu ndithudi ndinu wakhungu mwa malemba mukuona inde ine ndinayankhula ndi wansembe ameneyu ndipo iye anati kwa ine iye anati ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu bambo Branham ine ndinati chabwino ndipo iye anati kodi inu munamubatiza mtsikana wa a Fraser uyu dzina lake Mary Elizabeth Fraser ine ndinati inde bwana ine ndinatero iye anati bishopu akufuna musayine chikalata cha izo ine ndinati ine ndamvetsedwa kuti iye wasandulika mkatolika ndipo iye anati inde anati iye wabwelera kwa manthu wa mpingo ndipo ine ndinati inde bwana ine ndinati amayi ake amanduza ine za zimenezo anati inde amayi ake sanazikonde izo mwabwino ine ndinati eya amayi ake ananduza iye akanakonda akanaenda ndi iye kupita kumanda ndipo ine ndinati kunena zoona ndicho chimene iye akuchita ndipo kotero iye anati ine ndikufuna kuti musayine chikalata ichi anati kodi inu munamubatiza iye inu munamubatiza iye motani ine ndinati mu ubatizo wa chikhristu ndipo iye anati ine ndikutanthauza motani bwana kodi inu munamukonkha iye kutsanulira kapena kumumiza iye ine ndinati ubatizo wa chikhristu ndi womiza aha anati chabwino anati tsopano inu munamumiza iye ndiye mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ine ndinati inde bwana ndilo yesu khristu limenelo ndilo dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ndimomwe ine ndinamubatizira iye ndipo iye anati inu munamubatiza iye mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ine ndinati inde bwana ine sindinachule konse mawu amenewo tsopano ine ndinamubatiza iye mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera
limene lili Yesu Kristu. Iye anati, inde Bwana, ine ndikuona. Ndipo iye anazilemba izo monga choncho. Iye anati, inu mukudziwa umo ndi momwe mpingo woyambirira wa Katolika unkawabatizira iwo. Ine ndinati, oh, nkulondola uko. Ndipo iye anati, eya, ndiko kachitidwe kake. Ine ndinati, chinachitika ndi chiyani. Iwo ankaenda bwino. Ndipo iye anati chabwino. Iye anati, inu mwaona, anati, inu mumakhulupirira Baibulo. Mulungu ali mu mpingo wake. Ine ndinati Mulungu ali mu mawu ake Bwana. Mawu ake. Ine ndinati. Kodi inu munati Petro anali papa woyamba? Iye anati. Iye anali. Chabwino. Ine ndinati. Ndiye ngati mpingo wa Katolika umanena misa zake zonse mu Latin ndi zina zotero. Kumene sizidzasintha. Ndiye papa woyamba ananena chiyani mu machitidwe 2:38. Kumene iye anati. Lapani. Ndipo mubatizidwe aliyense wa inu mu dzina la Yesu Kristu kuloza ku chikhulukiro cha machimo. Iye anati, ngati inu mungatero. Ine ndinati, pakuvomereza uku ndi zina zotero. Ine ndinati, iye anati chabwino, kodi Yesu sana wawuze ophunzira ake machimo aliyense amene muwakhulukira kwa iwo akhulukidwa? Machimo aliyense amene muwasunga kwa iwo asungidwa? Ine ndinati, iye anatero. Ndiye vuto ndi chiyani ndi zimenezo? Baibulo lanu lomwe limakuwuzani inu zimenezo. Ine ndinati, ndiye ngati inu mungakhululukire machimo monga momwe iwo anawakhululukira iwo. Ine ndipita nanu, chifukwa Petro anafunsidwa yemwe anali nawo mafunguro. Kodi ife tiyenera kuchita chiyani kuti tipulumuke? Iye anati, Lapani wina aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza ku chikhulukiro cha machimo anu. Tsopano inu mukachita izo monga choncho ndipo ine ndipita nanu. Ndiwo mawu. Ndiyo njira ya Mulungu yochitira izo. Iwo anafowoka pa zimenezo. Izo iye anati chabwino, chabwino. Ine sindinabwere kudzatsutsana nanu. Ine ndinati, ndani amapanga zotsutsana? Mukuona? Ine ndinati, ine sindinatero. Ine sindikutsutsana. Ine, inu, munangondifunsa ine funso. Ndipo ine ndinaliyankha ilo mopambana mmene ine ndimadziwira kuyankha kwake. Ine ndinati, ine ndikufunsani inu limodzi. Ine ndinati, inu mwanena kuti Mulungu anali ndi mpingo. Ndipo tsopano ndikupatsani inu phindu la kunena kwa inu. A Kristo yambirira. Ngati inu mukufuna kuwacha iwo akatolika, chabwino. Petro, Yakobo, Yohane, Mariko, Luka, ndi onse a iwo. Inde, ine ndinati, ndiyepo tsatira dongosolo la Baibulo limene atumwi awa analemba. Tsopano inu mukutanthauza kuti lero madayosisi anu akula kwambiri kuposa mmene zinali nthawi imeneyo. Inu mukudziwa nzeru zambiri, ndipo inu mukudziwa momwe munga samalire. Inde Bwana, ndizo ndende kulondola. Ine ndinati, ndiye zinakhala bwanji kuti pamene iwo ankatsatira malamulo a Yesu Kristu, iwo ankaukitsa akufa, iwo ankatulutsa ziwanda, iwo ankachita mitundu yonse ya zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo inu simukuchita izo lero. Tsopano chalakwika ndi chiyani? Ngati mpingo unali wabwinongo mu mbado wa Lutera, kapena mbado wa Wesley, kapena mbado wina uliwonse, kuposa momwe izo zinali kumbuyo uko. Chifukwa chiyani iwo sanachite ntchito za iwo apo. Mukuona, mukuona. Ndithudi, kubwelera ku mawu. Samsoni anayima pamenepo atavulidwa mphamvu zake. Koma inu mukudziwa panali china chake. Ine ndikufuna kuti ndifulumire. Afilisti sanachizindikire pamene Samsoni anali atayima pamenepo akuziganizira zonse izi. Ine ndikukhumba ndikanalitenga dziko la Chipentekoste ndikuwayika kumbuyo pa ngodya kwina kwake kuwalola iwo aganize monga choncho kwa kanthawi. Kungoganiza zinthu zomveka izi. Kodi ife tili kuti tsopano ndi unyinji wa ukulu wa bungwe? Aliyense akumenyana ndi mzake. Aumodzi akumenyana ndi awiri. Awiri akumenyana ndi autatu. Ndi zina zotero. Zonse basi ndi momwe izo zilili. Izo sizikuyenera kukhala mwa njira imeneyo. Sizikuyenera kukhala mwa njira imeneyo. Ife tiyenera kubwelera ndi kubwera palimodzi ndi kudzazikhazikitsa izo pa maziko a pakuti atero Ambuye. Kodi chavuta ndi chiyani ndi aneneli mu mpingo? Mawu a Ambuye akuyenera kubwera kwa aneneli. Ndipo ngati mneneri amene amadzinenera kuti ndi mneneri, ndipo nkumakana choonadi ichi mu Baibulo, molingana ndi mawu, iye si mneneri.
Tsopano ife tikuyenera kukhala nazo mphatso izi kuti zizitika ife mudongosolo kuti sunga ife mudongosolo koma kumeneko mwanjira ina kapena inzake ife tinachoka kwa izo zonse ndipo iwo aima adaunjikana pangodya apa panaima Samsoni ataima pangodya akuganiza za zonse zomwe zinalipo ndipo Afilisti awa ataima pamenepo ndi mikono yawo mozungulira akazi awa akuyang'ana pansi akugeya ndipo ataledzera ndipo akukondwelera chigonjetso pa mtumiki wa Yehova. Oh my, kodi izo sizikungotumiza china chake kudutsa mwa inu mukaganiza za zimenezo? Chigonjetso pa dongosolo la Yehova. Inde ataima pamenepo ndi mulungu wa nsomba Dagon, anali mulungu wa nsomba ndipo iwo anali akuwotcha nsembe, mioyo ya anthu inali itachotsedwa. Mwana wang'ono amayenera kufera nsembe kudutsitsa lupanga pa iye mtima wake chifukwa cha nsembe. Ndipo apo iwo anali akukhala ndi chikondwelero chachikulu ichi pa chigonjetso cha Yehova. Mo mpingo usiku uno monga gulu la Afilisti ukukondwera palingaliro lakuti bungwe la mipingo pakapita kanthawi lidzatsekera kunja mpingo uliwonse umene suli wa ilo. Samsoni, usamete konse tsitsi lako, ukhale pamenepo ndi mawu amenewo. Ine sindikusamala zomwe ziti zichitike, iwe ukhale pomwepo ndi mawu amenewo, usazisakanize zimenezo. Samsoni anayamba kuganiza kuti ndikudabwa ngati pali kuthekera. Tsopano iye anati, ine ndikudziwa kuti tsitsi langa lakula koma ndine wakhungu, pakhoza kukhala kuthekera kwa chitsitsimutso china, kulipo kuthekera. Iye anati kwa mnyamata wang'onoyo, undiike manja anga pa nsanamira. Kodi izi ndi nsanamira zomwe nyumba yonseyi yamangidwirapo? Inde. Ndipo iwe ukuti mafumu onse ndi otchuka ali pamwamba? Inde. Ine ndatopa, iwe uyenera kutero. Andipangitsa ine kuchita tinjomba tambiri ndi zinthu. Kodi iwe ungaike manja anga pa nsanamira? Ndipo iye anayika manja ake pa nsanamira. Ndipo anayima pakati pa izo mwina mwake monga mwa dongosolo ili. Ndipo iye anayima pamenepo ndi manja ake atatsamira nsanamira. Afilistiwo akukondwelera ndipo akukhala ndi nthawi yopambana, iwo anayiwala kuti azimuyang'ana iye. Oh my. Koma iye anayamba kuganizira Mulungu akadali Mulungu. Ine ndikudziwa iye, ine ndamuyesa iye, ine ndamuyika iye pa mayeso. Ine ndikudziwa iye akadali Mulungu. Ndine amene ndalakwitsa, ine ndine amene ndachimwa. Iwo samayiona misozi ikutuluka kuchokera maboo akhungu awo, ikutsikira pansi kuchokera pa chibwano chake. Iwo samayiona milomo yake ikusuntha. Ambuye, ine ndalakwitsa, loleni ine ndife pamodzi ndi Afilisiti. Iye ankafuna kuti mawu a Mulungu aonetseredwe pamaso pa Yezebeli uja mochuluka kuposa mmene ankaufunira moyo wake omwe. Oh, ngati khumbo limenelo lingakhoze kubweranso kumpingo kachiwiri. Eya, iye sanali kupempherera dongosolo latsopano, chipembedzo chatsopano, koma kuti mawu a Mulungu akhoze kudziwitsidwa kachiwiri. Lonjezo limene nthawi ina anali nalo likhoze kubwelera kwa iye kachiwiri. Iye ankadziwa za chimene chikanadzachitika ngati pemphero lake likanayankhidwa. Koma iye anali wokonzeka ndi motsimikiza mtima. Oh, ngati mpingo utangofika monga choncho. Kenako iye anafuula pang'ono-pang'ono. Iye anali akupemphera, ndizotheka Ambuye, ndizotheka. Ine ndayima pano, chimango changa chonse chachikulu chikadali pamodzi. Ine ndili pano, tsitsi langa lakula. Koma sindikutha kuona momwe ndingawakwapulirenso iwo chifukwa maso anga ndi akhungu. Sindingathe kuona kumene ndikupita. Koma ndizotheka kuti inu mukhoza kuzilola izo kuti zichitike kachiwiri Ambuye, kuti muonetse mphamvu yanu. Iye anamfuula kamodzinso Ambuye, kamodzi kokha. Oh, ngati mpingo utangofuula chomwecho, kamodzinso Ambuye, mutilole ife tione mphamvu yanu kamodzinso. Ndipo pamene iye amafuula ndi kumufunsa Mulungu, ine ndikukhoza kuwaona akatumba amenewo akuyamba kufufuma, mtsempha uliwonse mthupi lake unayamba kupotokola. Mzimu woyera unali ukubwela pa iye pamenepo. Iye anatambasulanso manja ake kachiwiri ndi mphamvu ya mzimu woyera pa iye pansi nyumbayo inagwa. Bible linati iye anapha anthu ambiri tsiku limenelo kuposa amene anawapha masiku ake onse. Iye anakwaniritsa ntchito imene Mulungu anamupatsa iye kenako. Kamodzinso, izo nthawi zonse zakhala zili mwa njira imeneyo. Pamene mphamvu ya Mulungu ibwera, zimango zazikulu za tizikhulupiriro zimagwa. Chigonjetso chachikulu cha Samsoni pa mdani wake chinali pa nthawi yake yotsiriza. Tsopano ndiloleni ine ndinene izi pamene ndikutseka. Pentekoste, kodi ife tingaime pa nsanamira za mabungwe akulu awa? Kodi ife tingaime pa nsanamira za ku Hollywood? Ndi zinthu zina zonse izi zomwe zatilekanitsa ife ku chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu. Ndipo kodi ife tingaime pamenepo ndi kulapa ndi kulira mokweza kachiwiri, Ambuye, kamodzinso tipangeni ife a Pentekoste. Kamodzinso Ambuye, kamodzinso tipangeni ife a Pentekoste. Kamodzinso onetsani mphamvu yanu mwa ife Ambuye, kamodzi kokha. Tamvetserani. Mumuononge ndani wanu, ndani wanu asanakuonongeni inu. Iye adzachita izo. Ibweletseninso misonkhano ya kachitidwe kachikale ndi chinthucho. Ndipo musiyeni Delaila yekha, lisiyeni dziko lokha, chinthu chija chimene chimakunyengererani inu kuti muzipita mu zinthu zazing'ono zimene inu simumayenera kuti muzizichita. Ndipo zinthu zazing'ono-zing'ono, mavuto akabwera mutchalichi. Ndipo inu simumafuna kuti mukonzedwe chifukwa inu simukusowa kutero. Inu mukhoza kuchoka kupita kuchali chichina ndi zinthu monga choncho. Masiku oyambirira pamene munthu alephera kugwirizana ndi mawu a Mulungu, iwo ankamunyamulira iye kunja wakufa. Tibweretseni ife tibwerere ku Pentekoste. Osati zionetsero za ku Hollywood. Koma kutembenukira kwa Mulungu ndi mtima onse ndi zimene ife tikuzisowa. Kamodzinso, o Ambuye, kamodzinso. Ngati ine ndingakhoze kuziona izo zikuchitika, ngati maso anga akale ofoka angakhoze kuyang'ana kachiwiri ndi kuona mpingo umenewo ukuyiwala zotsutsana zake. Ngati ine ndingaone kachitidwe kachipembedzo kacha kakusweka. Ndikuziponyera izo pa chilolo kumene cha bungwe ndikunena ife sitikufuna chilichonse chochita nazo izo. Ife sitipinyolitsa maufulu athu obadwa. Ngati ine ndingakhoze kuwaona autatu ndi aumodzi ndi onse ayiwo akubwera pamodzi ndikumati, abale tiyeni tibwerere kumene ife tinamusiya iye. Tiyeni tibwerere kumene ife tinayamba kukangana wina ndi nzake. Mbuyo momwe pafunziro la ubatizo wa m'madzi. Ndikubweleranso ndikutsatenga njira ya Baibulo ya izo. Ndipo kudzafula kamodzinso Ambuye, kamodzinso. Ndikudzatenga zachionetsero zonse izi ndipo ambiri a anthu awa pa nsanja. Ndipo iwo samadziwanso zambiri za Mulungu kuposa momwe kalulu amadziwira za nsapato ya chipale. Ndipo akazi awa okhala ndi madiresi othina kwambiri mpaka khungu lawo lili panja. Akuyenda chokwera ndi chotsika pa nsanja. Akuomba mmanja mwawo ndi kumalumphalumpha monga choncho ngati gulu la chionetsero kapena china chake chinzake. Mulungu, tibwezeletseni ife ku mzimu woyera ndi mphamvu ndi kuonetseredwa kwa mawu. Kamodzinso Ambuye, kamodzinso. Kodi inu mukukhulupirira izo? Ambuye Mulungu, kamodzinso, kamodzinso mundilole ine ndione kukhalapo kwa Yesu Kristu kukuyenda kudutsa nchali chimunthu. Ndiloleni ine ndione mphamvu yake ndi lonjezo lake zikuonetseredwa pamaso pathu. Kamodzinso Ambuye, kamodzinso Mulungu, tichitireni chifundo, tithandizeni ife. Inu mukuona chimene zinthu zina izi zimatitengera ife, izo zimapha chenichenicho, izo zimathamangitsira kutali chikhalidwe cha Khristu, kunja kwa osonkhana, kunja kwa mpingo, kunja kutali ndi anthu. Ife tiyenera tizikhala olukidwa pamodzi kwambiri mpaka kuti osakhala chilichonse chotilekanitsa ife ndi mawu awa ndi chikondi chathu kwa wina ndi mzake. Yesu Khristu ali pano. Iye ndi Atate wathu. Iye ndi amayi athu. Iye ndi mchiritsi wanga. Iye ndi mfumu yanga. Iye ndi mulungu wanga. Iye ndi moyo wanga. Iye ndiye chisangalalo changa. Iye ndiye mtendere wanga. Zonse zomwe zilipo. Iye ali kwa ine. Iye ndiye zonse mu zonse wanga. Iye ali pano tsopano. Iye akufuna kuti aubweretse mpingo ubwerere kumalo amenewo. Ndikudabwa ngati ife tingafuule kamodzinso Ambuye ndi kulola misozi yakulapa itsike kuchokera m'mabowo athu akhungu. Ine sikuti kwenikweni ndikuyankhula kwa mpingo uwu, izi zikujambulidwa inu mwaona. Apa izi zidzapita kuzungulira dziko. Mulole anthu athu abwerere kwa izo kachiwiri. Mulole izo zibwererenso kumalo omwe ife tingayitarenso msonkhano monga momwe ife tingakhalira nawo. Basi ngakhale mungotenga zaka 10 kapena 15 m'mbuyo, muone momwe izo zatsikira kuyambira pamenepo. Muone momwe izo zatsikira pansi. Izo zafika pakuti ndi pafupifupi chamanyazi munthu akumamvelera manyazi pafupifupi kuti ayankhule za machiritso a uzimu. Pakhala pali chitonzo chochuluka chimene chabweretsedwa pa izo. Kuyankhula za mzimu woyera pamene chitonzo chochuluka chabweretsedwa pa iwo kukonkhulondola. Ilo si vuto la Mulungu. Ndi Samsoni amene wasiya mfundo za mawu a Mulungu ndipo waloweza m'malo ndi china chake. Ndipo walola bungwe limumete iye. Kumunyengerera iye mu izo. Ine ndikunena kwa inu mbale wanga Mulungu, ngati ine sindidzakuonaninso inu mbali ino ya malo a chiweruzo chachikulu cha Mulungu. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Mawu ake kwa ine ndi moyo. Iye ali pano tsopano. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ine ndikudziwa iye ali pano. Ndipo chinthu chokhacho chimene inu muyenera kuchita kuti mudziwe kuti iye ali pano ndi kudzichotsa ponokha pa njirapo. Mukuona, malingana ngati inu muli pa njirayo, ndiye Mulungu sangakhoze kuchita kanthu kwa inu. Pamene inu mukuganiza maganizo anu, ndiye kuti maganizo a Mulungu alibe mwayi. Koma ngati inu mungasiye kuganiza maganizo anu ndi kumaganiza maganizo ake, maganizo anga si maganizo anu. Iye anatero. Ngati kuli chiyamiko chilichonse, ngati kuli ukoma uliwonse, lingalirani pa zinthu izi. Osati zimene mpingo wina uti udzanene za izo, koma zimene Mulungu ananena za izo. Monga adona wang'ono uyu wagona apa, akunjenjemera mu machira awa. Mkazi ameneyo azigona choncho moyo wake wonse, okhapokha iye atapeza chikhulupiriro chake chitalunjika kumene pa Yesu Khristu. Ndipo zilibe kanthu zimene zingabwere kapena kupita. Icho nkuululidwa kwa iye, ndiye palibe chimene chidzaletse machiritsowo kukonkhulondola. Koma pamene inu mupeza zanu zimatengera zimene inu mukuganiza. Ngati inu mutangokhulupirira ndi kukhala ndi chikhulupiriro, Mulungu akhoza kukuchitirani inu chilichonse. Ndipo chinthu chachikulu kwambiri chimene iye angakhoze kukuchitirani inu usiku uno ndicho kusesa solo yanu kubwerera kumene mukukhalapo kwa umunthu wake. Kubwerera kumbuyo komwe uko kumene munthu aliyense ali muno. Tangoganizani, bwanji ngati mzimu woyera ukanakhala naye aliyense muno kwa thunthu mu ulamuliro wake. Taganizani za zimene zingati zidzachitike usiku. Taganizani za zimene zingadzachitike mu Shreveport pa nthawi ino mawa usiku. Iwo angakakhale ndi mitu ya nkhani kulikonse. Gulu la anthu linapenga. Iwo anali kuchiritsa odwala ndi kuukitsa akufa. Iwo akuchita mitundu yonse ya zinthu mu Shreveport, Louisiana, United States, USA. Iwo angakakhale nazo izo pa televizioni za zomwe iwo anali kuchita. Ngati mzimu woyera ungakhoze kutenga ulamuliro wa thunthu. Chifukwa chiyani Yesu akutero? Iye akufuna kutero. Iye ndi ololera kutero. Iye akuyembekezera. Chabwino, inu mukuti ine ndamufunsa iye zinthu zambiri. Ine ndimangodana nazo. Kumufunsa iye zochuluka kwambiri. Pemphani zochuluka kuti chimwemwe chanu chisefukire. Kodi inu mungakhoze kulingalira kansomba kakang'ono kotali katheka la inch uko pakati pa Pacific kumati ine kuli bwino ndizimwa madzi awa moumira, ine akhoza kudzandithera tsiku lina. Kodi inu mungaganizire za mbewa yaing'ono yayikulu choncho mu nkhokwe zazikulu za ku Igupto kumaganiza? Ine ndizipatsa ndekha njere imodzi pa tsiku, chifukwa ine zikhoza kundithera zokolola zotsatira zisanabwere. Tsopano mugawanize zimenezo ndi 100 billion, ndipo ndi momwe mopweka munga malizire zifundo za Mulungu. Ndi chisomo ndi mphamvu kwa inu. Ngati inu mutango kulupirira izo, inu mukonza kungodzisiya nokha, chabwino. Ine ndikupepesa, ndiko inu. Simungakhoze kumumaliza iye. Iye ndiye kasupe osatha wa moyo wa muyaya. Pano usiku uno kuti aonetsere lonjezo lililonse la uzimu la Baibulo lake kwa aliyense yemwe ati akhulupirire izo. Amen.
Yes,
inde Bwana. Chinthu choka chimene inu mungachite ndikumwa. Bwerani kukasupe ndipo mudzamwe. Muzimwa mpaka mutakhutitsidwa. Inu simungakhoze kumumaliza iye. Ayi Bwana. Iye ali mwanthelali wosatha ndipo mukhoza kumangomwa ndikumwa ndikumwa. Inu mukhoza kumwa machiritso anu. Inu mukhoza kumwa chipulumutso chanu. Ingobwerani mudzamwe. Lolani iye wakumva ludzu abwere adzamwe. Amen. Ine ndikudziwa iye ali pano. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye adzachita mopitilira mochuluka. Ngati ife titangomulola iye kuti achite izo. Ine ndangoona china chake chikuchitika. Ndipo ine sindikufuna kuti ndiyambe umodzi wa misonkhano ya mtundu umenewo, inu mukuona, wa masomphenya. Chifukwa ine ndikuyankhula za chinthu china chake, mwaona? Ine ndikuyankhula zakuti inu mubwere, osati kumachiritso athupi, koma kubwera ku mwansanga pamene iwo ayamba kuchita izo, tsopano ndizo basi, mwaona, mwansanga pamene ine ndinapita kukazipumulitsa ndekha pamenepo kuti ndichokepo. Chinthu choyambirira inu mukudziwa, anthu anagwidwa, inu mukudziwa, iwe umachimverera icho chikubwera mmenemo. Pano ine ndikhoza kukuwuzani inu, bambo uyo wakhala kumbuyo uko. Ali ndi mnyamata wa mdzukulu wake wa ntchafu yovuta iyo. Ngati iye ati akhulupirire, Mulungu amuchiritsa iye ndipo amupanga iye kuti akhale bwino. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye amuchiritsa iye ndi kumupanga iye kuti akhale bwino? Ngati inu mukutero, chabwino, ndiye Mulungu achita izo. Mukuona, kulondola ndende. Amen. Apa pali bambo wakhala pomwe apa, akundiyangʼana ine kumene. Iye akupempherera banja lake. Iye ndithu ndi wochokera kuno. Iye akuchokera ku South Carolina. Bambo Dickson. Koma ngati iye atangokhulupirira ndi mtima wake wonse, Mulungu apereka ndalitso umenewo kwa iye. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo Bwana? Ndine mulendo kwa thunthu kwa iye. Ine sindinayambe ndamuonapo iye mmoyo wanga. Amen. Ine sindinayambe ndamuonapo iye mmoyo wanga. Koma inu mukuona chimene ine ndikutanthauza, ndi chiyani icho? Kodi izo simagwira ntchito motani, mʼbale Branham? Pamene mʼbale Branham achoka pa njira, inde Bwana. Pamene ine ndingakhoze kuchoka pa njirayo, zikatero Yesu Khristu amabwera mkati. Basi chapomwepo kungolumpha kuchokera kwa iye, pali bambo wina yemwe anagwidwa ndi moto. Ndipo iye ndi wochokera ku South Carolina na Yesu. Londola uko. Ine ndikuchiona icho chitangopachikika pa iye. Ndiko kulondola ndende. Iye akumupempherera mʼbale yemwe ali chidakwa. Ndiko kulondola ndende. Mvetserani, ndinu mʼbale Holmes. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu? Kodi limenelo ndi dzina lanu? Mulungu amapanga. Mulungu apereka izo kwa inu. Kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Kamodzinso ambuye. Kamodzinso, tenti imirire pa mapazi athu aliyense. Fulani achipentekoste. Kwezerani mwamba manja anu.
Once more, Lord.
Kamodzinso, ambuye. Kamodzinso. Ambuye, kamodzinso. Hallelujah. Ine sindikudziwa choti ndichite.
Koma
iwo uli pano. Chieni chifule ndi mtima umodzi. Kamodzinso ambuye. Fulani izo. Kamodzinso ambuye. Kamodzinso ambuye. Kamodzinso ambuye. Tumizani mphamvu yanu. Tumizani madalitso anu. Tumizani mzimu woyera pa ife. Monga mphepo ya mkokomo ya mphamvu. Ndipo mudzaze moyo uli onse umene uli muno mwatsopano. Ulemerero kwa Mulungu. Mukhulupirire izo ndi mtima wanu onse. Kamodzinso ambuye. Kamodzinso. Haleluya. Letsera ndi mzimu. ngati mzimuwoyera ungakhoze kungodzitsanulira kwa inu mpaka kuti inu nkuledzera kwambiri nkuiwala kuti dzina lanu ndi ndani mpaka inu kuiwala zokayikira zanu zonse kukupangitsani inu kuledzera kwambiri ndi mzimu mpaka inu kuiwala zokayikira zanu amen zitatelo inu mukhoza kufika pena pake ndi mulungu ndiye kufuula kwakuti kamodzinso kumapita mmwamba kuchokera mu kuona mtima ndipo kenanso haleluya odzazidwa ndi mzimu woyera awa aledzera ndi mzimu chilungamo cha mulungu ndi chiyelo ndi mphamvu zima kuledzeretsa iwe kwambiri mpaka kuti iwe umayiwala yemwe iwe uli sindinu kanthu kuyamba ndi kuyamba kumbukirani mulungu akufuna kubwera mwa inu kamodzinso ambuye kamodzinso kamodzinso ambuye kamodzinso achipentekoste achipentekoste kawitsani moyo wanu kwangotsala kanthawi pamuno mochedwa kuposa momwe kuganizira ngati ine sindidzanena konse liwuli inakumbukira pa guwa ili kumbukirani kawitsani moyo wanu ndi mochedwa kuposa momwe mukuganizira ine ndikumvelera mzimu woyera pa ine kuti nenanso izi kachiwiri kawitsani moyo wanu ndi mochedwa kuposa momwe mukuganizira kamodzinso ambuye kamodzinso mudzadzitse life tabernacle ndi moyo wamuyaya memba laliyense muno ndipo mulole ulemerero wa ambuye ugwere pa osonkhanawa ambuye yesu
haleluya
Haleluya! Haleluya! Ine ndikumukhulupirira Mulungu. Kamodzinso ambuye. Kamodzinso mulole munthu ayiwale chomwe ali. Munthu ayiwale kusakhulupirira kwake kuti ife tithe kufuula. Kamodzinso ambuye. Kamodzinso. Kodi inu mumankonda iye? Oh Mulungu, Atati akumwamba, ndipatseni ife chitsitsimutso mu mioyo yathu Ambuye. Ife tikuona nyali zikuchita utsi, moto wapa guwa ukuzima. Oh Ambuye Mulungu, muyang'ane pansi pa fuko lotembeleredwa ndi tchimo. Koma Ambuye musawayiwale anthu anu. Anthu pano alimbikira kwa zaka Ambuye kuti amange chuma chaching'ono ichi kwa inu. Life Tabernacle inamangidwa Ambuye kukhala malo wopulumutsira mioyo kwa chitsitsimutso. O Mulungu kamodzinso tsanulirani mphamvu yanu yoyera mmenemo. Mkwezeni memba laliyense muchotsepo kudzutsana kulikonse. Tumizani mvula ya moto oyera wa Mulungu ndipo mwalitse mioyo yathu Ambuye ndi kukhalapo kwa Yesu Khristu. Lole anthu asakhale atawerama kwambiri mukusakhulupirira kuti iwo akhoze kuona kuti inu muli pano ndi ife ndipo inu ndinu mawu. Ndiwo zindikira wa maganizo wa mumtima monga momwe Baibulo latsimikizidwira kwa ife mobwerezabwereza. Ambuye Mulungu mulole ife tidzuke ku zokhudzira zathu za mzimu wa Mulungu kukhala pakati pathu perekani izi Atate ine ndikuzipereka izi kwa inu ndi ine mwini amen mʼbale mulongo ine sindikudziwa mu Baibulo langa za chinthu china chilichonse chimene Mulungu analonjeza kuti adzachita mkwatulo wa mpingo usanachitike ine sindikutero inu mukuganizira za chilemba cha chirombo chikubwera ine ndinakuwuzani inu ndicho iwo alinacho kale mukuona chinthu chotsatira chimene chatsalira ndi cha mkwatulo wa mpingo icho chikhoza kubwera nthawi iliyonse ndipo osasokoneza lemba lililonse mu Baibulo monga momwe ine ndikudziwira izo Mulungu akudziwa kuti izo mzoona inde bwana nthawi yayandikira ndi mochedwa kuposa momwe ife tikuganizira tiyeni tingotseka maso athu ndi kuyimba ine ndinkonda iye mwina mwake ngati ife tingamupembedze ndi kumutamanda iye mwina mwake iye adzachita china chake ine ndapemphera sabata yonseyi kuti ndione kuboleza mukachisi uyu ine ndinapemphera ndisanabwere kuno ine ndilinawo anthu akupempherera izi obali alibe mphero likukwera mwamba chifukwa cha izi ine ndikuyesetsa kuti ndikhulupirire ndi mtima wanga onse tiyeni tidzuke mwamsanga ndithu tiyeni tingomupembedza iye ndi kumutamanda iye pamene ife tikuyimba iyo tsopano ndi maso athu otsekedwa ndi manja athu kwa mulungu
Salvation on Calvary Street.
So, Bano Bamine Ife, Tiguimba, and Dime Otsatira, Viranan Janza, and Wina Wakewa, Pafubindinu, Balewanu, Wachi Christu, Nenani, Mulunga Gladitsenin, So Bano Bamine Ife, Tiguimba, you.
Gati
inu umakondana wina ndi mzake inu simungale pere kumukonda mulungu Zobano tieni tinene haleluya haleluya ena ninso izo haleluya kenanso haleluya Mungu wathu alemekezeke
I love him
Bale Don, inu mwakonzeka?